yabibukije muri kiganiro ngiye gusobanura uburyo dukwiye kwibohora ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki. Ikibazo cy'amoko y'Abanyarwanda gihora gikurura impaka kubera ingengabitekerezo zayo nyinshi zivanze na politiki. Nuko imitwe yacu igashyuha. Ndavuga amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa twise inyabutatu. Muri kiganiro rero ayo moko ndayita amoko ya politiki kuko arimo politiki kandi akaba ari no muri politiki. Zongera bitangira ibimenyetso mu bindi biganiro. Kera Abanyarwanda bigishijwe ko ayo moko ya politiki yakomotse mu bice bitatu bigize imibereho y'Abanyarwanda, les classes sociales en France. Ubundi bigishwa ko ngo ayo moko atandukanywa nuko tudahuje igihagararo, bityo n'ibice bimwe by'umubiri ngo bikaba bitaremye kimwe. Ku isi yose ngo ibyo biranga ayo moko ya politiki bikaba ari umwihariko ku Banyarwanda gusa nako n'Abarundi. Muri iki gihe hari izindi ngengabitekerezo ziyongereye kuri izo zari zisanzweho. Hari abavuga ko ayo moko abaho, ibyo ni ibisanzwe. Ariko hari n'abandi bavuga ko atabaho kubera ko Abanyarwanda dusangiye umuco, ururimi n'uturere tw'igihugu. Hakaba n'abandi bavuga ko ayo moko abaho atabaho. Ku buryo Abanyarwanda turabyumva kimwe kubera ko buri wese afite ingengabitekerezo yemera idahuje n'iy'abandi kubera impamvu za politiki. Nuko uyu munsi bavuga uti jye sinemera ko ayo moko abaho, bamwe bati uyu muhakanyi wa Jenoside y'Abatutsi, abandi bati ukorana n'abo turwanya, bati ibyabo twabimenye. Ejo ndiye yavuga ko ayo moko abaho ngo agarura amoko ya politiki kandi yaraciwe ndetse no mu ndangamuntu akaba atabamo. Bati wowe ukorana n'abaturwanya. Yatangira kwisobanura baturavuga ubusa nawe sanga abandi bati nyubaho. Abo bose bakazira ibitekerezo byabo n'imyumvire yabo. Ibyo byose kandi bigatewe na politiki aho ibigeze n'inyungu z'abayikora. Ariko abanyepolitiki bo mu bwoko bwose ntibafate igihe ngo bigire hamwe icyo kibazo cy'amoko ya politiki, batabeshyana, bataryaryana, badacengana kugira ngo bemeranwe ku gitekerezo cya politiki kimwe Abanyarwanda bose bagombye kwibonamo. Ni ukuvuga imyumvire ya politiki ya kimuntu yahuza Abanyarwanda bose, abayumvamo ayo moko n'abatayumvamo ndetse n'abatayazi, idafite uwo ibangamiye. Iyo uyu mushinga ushyigikiye niyo ngiye kubagezaho, mbasaba ko mwagira icyo muyivugaho. Twemere cyangwa se tuvuge iki, tureke iki? Ayo moko y'Abanyarwanda niba aho abahe, afite n'abandi, acumbitse mu muco, muri politiki, mu nda zacu, mu mitima, ku mibiri yacu cyangwa mu mitwe yacu? Ayo moko se aramutse atakiriho ariko akaba yarahozeho, yaba yavuye bate? Yagiye he? Yaba se atarigeze abaho? Muri igice cya mbere turarebera hamwe uburyo ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zirimo uburyarya n'ubugome, ko amoko atari amasano ahubwo ari ukundi kwemera kandi ko demokarasi itagira ubwoko.
Twe kwiheba abana b'u Rwanda, muhaguruke dusa n'urwa tubyaye. Erega ni mu gihe twakoze ibyaha twaneza.
tubanze turebe uburyo ingengabitekerezo y'amoko ya politiki harimo zirimo uburyarya n'ubugome ivanguramoko irondamoko n'ivangurabitsinamoko mu gihe cy'ubukoloni ababirigi bashyiraho impapuro ziranga abanyarwanda bateganyije ko handikwamo amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa aya moko bayagira kimwe mu biranga abanyarwanda muri repubulika ya mbere abategetsi ntibinjiye nubwo iyo ngoma yagize neza ikigobotora ingoyi ya gihake na gikoronize ntiyashoboye kwigobotora ingoyi y'amoko ya politiki yari mu ngengabitekerezo z'abo bakoloni kuko ishyaka ryategekaga ryitwaga parmehutu ryarengeraga abahutu gusa ku mugaragaro rikarenganya kandi rikakandamiza andi moko ya politiki kandi rimaze kuvanaho ingoma ya cyami yarashinjaga ko yarengeraga abatutsi igakandamiza andi moko ya politiki muri repubulika ya kabiri abayobozi b'ishyaka rimwe rukumbi yitwaga muvuma bavugaga ko rimubye abanyarwanda twese kandi ngo ritavangura amoko ya politiki n'uturere ukibaza niba n'abari hanze y'igihugu bari bayirimo ariko mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu zo hejuru bikaba bizwi ko higanjemo abahutu bakomoka mu majyaruguru y'igihugu kandi b'igitsindagabo hafi ya bose mu nzego zo hasi nabwo hakabamo abahutu hafi gusa nabo b'igitsina gabo kandi bamwe muri abo bayobozi nibo bayoboye ibikorwa by'itsembabwoko muri 1994 muri repubulika yakurikiyeho ubutegetsi bwavanyeho amoko ya politiki mu irangamuntu no mu zindi nyandiko bushyiraho politiki ivuga ko ayo moko atabaho ariko bakemera neza ko habayeho itsembabwoko ry'abatutsi ryakozwe na bamwe mu bahutu ikarita y'amoko ya politiki barayubika bamwe mu banyamahanga babyumvise batazi neza abanyarwanda bayobowe niba umuryango w'abibumbye wemeje ko mu rwanda habaye itsembabwoko ry'abatutsi barababeshye kuko bari babwiwe ko mu rwanda hari amoko ya politiki atatu abahutu abatutsi n'abatwa kandi ko abo batutsi bazize ko ari abatutsi nyine batekereza niba abahutu abatutsi n'abatwa barashize kandi atari byo hakaba harabonetse abandi banyarwanda bashya batagira ubwoko abashyigikiye iyo ngengabitekerezo ihakana amoko ya politiki bati murashaka kugarura amoko mwatuzaniye ngo habeho indi jenoside abanyamahanga bati mumenye ko abazungu bazi ubwenge kandi batibeshya atese mbere y'uko irangamuntu zanyu zibaho nubwo ayo moko atakirimo ayo moko ntiyariho bati none se icyavanyeho ayo moko ni iki ibibazo bikaba byinshi abanyarwanda bakabasubiza ko ari politiki nziza yavanyeho politiki mbi yayashyizeho kandi ko iyo politiki nshya idahakana jenoside y'abatutsi ndabisobanura mu gice cya kabiri nubwo ikarita y'amoko ya politiki yari yarubitswe ariko ntaho yigeze ijya kuko abanyarwanda barimo na bamwe mu banyepolitiki bakomeje kwemera no kwibona muri ayo moko icyabigaragaje ni gahunda ya politiki yashyizweho ngo igamije ubwiyunge ivuga ko ngo umuhutu wese yagombye gusaba imbabazi abatutsi mu izina ry'abahutu bakoze itsembabwoko iyo gahunda yagabiye imvugo y'amoko ya politiki mu banyepolitiki ariko ngo ikaba igamije kuyavanaho burundu kugira ngo twese tube abanyarwanda gusa b'abanyamahanga b'abahanga bati ntimubona ibyo twababwiraga se twababwiye ko y'amoko ya politiki yanyu abaho ibyo bikaba ari ukuri kandi ko atageze kuba yazanye kuko namwe muyagabiye kandi mwari mwayaciye iyo politiki yateye impaka nyinshi na n'ubu ndetse ziracyakomeza izo mpaka mu bigaragaza ko dukeneye amategeko nyobozi y'ubwiyunge yasobanura neza imbabazi n'ubwiyunge nk'uko mbisobanura muri uyu mushinga mu biganiro no mu nyandiko ntangaza nuko ya karita irukurwa maze abanyarwanda wongera kuvuga amoko ya politiki ku mugaragaro muri rubanda rwa giseseka naho umunyarwanda ajyaho akihandagaza akavuga ko abana neza n'amoko ya politiki yose bwacya wamubaza ishyaka abamo akakubwira ko ari rya rindi rirengera ubwoko bwe gusa iryo shyaka rigakora ibishoboka byose kugira ngo ribihishe nyamara ntibibure kumenyekana kubera ibikorwa byaryo wabaza abanyarwanda niba ntashyirahamwe abamo ati mba muri rya rindi rikorana n'ishyaka ryacu abo banyarwanda bakironda kuko ingengabitekerezo y'ubwoko bwa politiki bemera ikibaboshye murumva ibyo atari amayobera kuvuga uyu munsi ko amoko ya politiki abaho ejo ukavuga ko atabaho ejo ubundi ukavuga ko abaho uyu munsi tukavuga ko ari abazungu bayazanye ngo bashaka kudutanya no kuduteranya ejo tukavuga ko yahozeho na mbere y'uko abazungu bagera mu rwanda kuko batayavanye iwabo i buraya ejo bundi tukavuga ko ayo moko ya politiki atabaho ko twayavanye mu irangamuntu se tuzayavana mu mitwe yacu no muri politiki ryayo umunyamahanga utazi iby'abanyarwanda ayoberwa icyo yemera n'icyereka ibyo byose biterwa n'iki na politiki aho igeze ari nabyo bigaragaza nyine ko ayo moko ari aya politiki kuko akoreshwa mu nyungu za politiki kandi nayo ubwayo akaba arimo politiki nk'uko natangiye mbivuga mu mishyikirano yabereye Arusha muri Tanzania hagati ya 1994 abanyepolitiki bagabanye imyanya bakurikije amashyaka barimo ariko badakurikije amoko ya politiki ikibazo cy'ayo moko ntikigeze kigwa ku mugaragaro ngo kibonerwe umuti bagiciye ku ruhande bagihisha inyuma y'ibyo bibazo by'ubutegetsi ntibagabanye imyanya y'ubutegetsi bakurikije amoko ya politiki ahubwo bakurikije amashyaka kugira ngo bereke abanyamahanga ko ari abademokarate nkabo bityo bazabahe amafaranga y'ingurane ya demokarasi kandi bazi neza ko ayo mashyaka yabo yuzuyemo ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki n'uturere nguko ko bamwe mu banyarwanda no mu banyepolitiki bavuga ibyo batemera kandi badakora bagakora ibyo batavuga kuko bavuga ko nta moko ya politiki abaho kandi wenda bayemera cyangwa ko bakavuga ko abaho kandi ngo areshya nyamara wenda batayemera barangiza bagashyiraho mu nyungu zabo ingengabitekerezo z'ivanguramoko irondamoko n'ivangurabitsinamoko zirimo uburyarya n'ubugome iyo ni imwe mu mpamvu hari abavuga ko abanyarwanda turi ababeshyi tukirwa abanyabinyoma tugashyirwa mu gatebo kamwe bitagombye
kuki tutaba abanyamahoro tutaba barukundo n'umunezero we wagaruka abana b'u Rwanda bamwe na bamwe abo bene wacu bapfuye kigabo natwa basigaye tuzaba bagabo
munyimbo ya kabiri ndagira nti demokarasi ntigira ubwoko kandi amoko ya politiki ntagira isura abanyamashyaka bamwe na bamwe bagiye bavuga ko amashyaka yabo agamije demokarasi bagahisha ko ashingiye ku moko ya politiki kuko bazi neza ko binyuranyije na demokarasi nyakuri nk'uko maze kubivuga uretse ishyaka rya Parmehutu yemwe rikavuga ko ngo rirengera inyungu z'abahutu nta rindi ishyaka ryigeze ryiyitirira ubwoko bwa politiki ku mugaragaro nyamara habayeho n'andi mashyaka yarengeraga ubwoko bw'abatutsi cyangwa ubw'abahutu ariko ntabigaragaze mu nyandiko no mu mazina yayo kugira ngo abone abayoboke benshi ni ukuvuga wo mu moko ya politiki yose ariko bikagirwa ibanga rya politiki abayoboke bayo bakayajyamo bashingiye kuri iryo banga nuko batazi iryo banga bakayoboka bibwira ko iyo demokarasi ivugwa ari nyakuri koko nyuma bakazabona ko babeshywe hari abandi banyarwanda ndetse biyandikishije mu ishyaka runaka kandi nyamara bari mu rindi kubera iryo banga ry'ubwoko bwa politiki nuko bakaba byitso by'iryo shyaka muri ibyo biyandikishijemo bakanekera ibyo rikora ugasanga barakorera ishyaka mu rindi ibindi byabayeho tuzi ni amashyaka yabaye abana b'ayandi mashyaka nuko akitwa ko yigenga kandi akorera ayandi kugira ngo ntibagira mu gihe cyo kugabana ubutegetsi aho kuwusangira azishyire hamwe maze aganze ayandi iyo tekiniki ya politiki nayo yakoreshejwe hashingiwe ku moko ya politiki kubera izo mpamvu hari abavuga bati hari hakwiye kubaho amashyaka atatu gusa ishyaka ry'abahutu iry'abatutsi n'iry'abatwa bati ibindi ni ukubeshya nk'aho abanyarwanda bahuje bumwe muri ubwo bwoko bagira ibitekerezo bya politiki bimwe nuko abo bagashakira demokarasi mu moko ya politiki hari n'ugeze kumbwira nta soni afite ko ngo ibibazo by'ayo moko y'abanyarwanda byakemurwa n'uko abashakana bagombye kuba bahuje ubwoko abo nabo bagashakira urukundo mu moko ya politiki ntaho urukundo rugira ubwoko kandi koko birazwi ko hariho abanyarwanda badashobora gushyingira mu muryango badahuje ubwoko bwa politiki ngiryo irindi ronda moko ritari muri politiki ariko ririmo politiki ironda moko ntiriba muri politiki gusa no mu mibanire y'abanyarwanda ribamo abo nabo baracyaboshywe abo banyarwanda bavuga ko abategetsi bagombye kwerura bakagabana imyanya hakurikijwe amoko ya politiki aho gukurikiza ingirwamashyaka kugeza igihe bazagirira demokarasi nyayo bityo ngo abaturage bakabona amahoro nyamara ibyo ntibyabuza bamwe kwihisha mu bwoko bwa politiki batemera kandi bakorera ubundi kubera gushaka imyanya mu butegetsi kuko bashobora kwiyitirira ubwoko batemera ko ari ubwabo koko biragoye kuba wavuguruza ibyo bavuga mu gihe nta mategeko ariko asobanura ibyayo moko kuko ntacyo wabona ushingiraho ese abatiyumvamo ayo moko cyangwa ntibayemere cyangwa ntibamenye ibyayo bo baba abandi ku byerekeranye n'ubutegetsi bw'igihugu abanyarwanda ntituragira igihe cyo kumva ko umuhutu umututsi cyangwa umutwa ashobora kuyobora igihugu akarengera inyungu z'abanyarwanda bose atavanguye hari abumva ndetse ko igihugu kitayobowe n'umuntu wo mu bwoko bwabo batagira amahoro kuko nta kizere bamugirira nubwo baguze ubwo bwoko se n'umutegetsi mukuru bagira amahoro bate kandi abo badahuje ubwoko batayafite hari n'inama zimwe zijya ziyoborwa n'umuhutu ariko n'umututsi ngo kugira ngo bigaragare ko abo bahagarariye ayo moko ya politiki yombi maze ibitekerezo byabo byumvikane neza nyamara ibyo si byo bituma iyo ntego igerwaho mu rwego rwa politiki uyu mushinga usanga umuti w'icyo kibazo atari ukugabanya imyanya y'ubutegetsi hakurikijwe amoko ya politiki yabo ahubwo ari ukwibohora izo ngengabitekerezo z'amoko ya politiki tukemera ya kimuntu kuko zihonyora amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu u rwanda rwacu dukwiye kurugira igihugu kigendera ku mategeko aho kugendera ku moko ya politiki naho mu rwego rw'ubutabera uyu mushinga ushyigikiye ko hagombye kujyaho ubutabera buhuza abantu bukanabunga bugakemura ibibazo byose birimo n'ibyaha byakorewe abanyarwanda bazira ubwoko bahawe butavanguye maze bukunganira ubucamanza busanzweho
kuki tutaba abanyamahoro kuki tutaba abarukundo n'umunezero ube wagaruka
politiki atari amasano ahubwo ari ukundi kwemera kurimo ikidoma iki ni kibazo buri wese rero akwiye kwibaza ni ukumenya akamaro k'ayo moko ya politiki twirirwa turata hari abayaha bagira ibikangisho iyo bazi ko ubwoko bwabo butoneshejwe n'ubutegetsi buriho bashaka kugutera ubwoba bati uzi uwo ndiwe hari n'abandi bayaha agaciro gakomeye ku buryo bayitiranye n'amasano bati kanaka ni mwene wacu ngo ni uwacu bivuga ko bahuje ubwoko bwa politiki ndetse ukaba bagira ngo bavine imwe mwazinanye kandi abavuga ibyo waba utari uwabo bakakubwira ko ikibazo cy'amoko ya politiki kiba mu banyepolitiki gusa uko kwironda ariko kuva mu irondamoko n'ivanguramoko iyo abo ngabo bageze mu butegetsi ibi bikunze kubaho ku banyarwanda basangiye akababaro ku mpamvu y'uko barenganyijwe kubera ubwoko bahuriyeho ni uko bakumva ko bagomba kwishyira hamwe kugira ngo birwaneho birengere abanyarwanda dukunda kwitabaza amoko ya politiki rero iyo dushaka kurengera amagara yacu bitewe n'akarengane gashingiye kuri politiki y'ikandamizabwoko ibyo birumvikana ni nayo mpamvu abanyarwanda bamwe bahinduye ubwoko bagafata ubundi muri jenoside muri 1994 hari abatutsi bagiriwe inama yo kwiyita abahutu kandi birabakiza kubera ko abanyepolitiki bacu kuva kera ku ngoma zose bagiye bashingira ubutegetsi bwabo ku moko ya politiki ibyo ni byo byatumye abanyarwanda bamwe bayoboka amashyaka amwe n'amwe kubera ubwoko nk'uko nabivuze amashyaka ya politiki yari akwiye kuba yasimbuye amoko ya politiki ariko siko byageze ahubwo byarivanze
ibyo nibyo gukosora
ariko rero nanone hari abanyarwanda bamaze kubona ko iyo myumvire atari yo ko ahubwo abanyepolitiki bakoresha amoko ya politiki mu nyungu zabo bwite zirebana no kugera ku butegetsi cyangwa kubugumaho aho kuba mu nyungu zabo basangiye amoko nk'uko bamwe babyibeshyaho abo ngabo batangiye kwibohora abantu ntibashobora guhuza ibitekerezo kubera ko bahuje ubwoko gusa iyo ugaragaje ibitekerezo binyuranye n'iyo bategetsi nubwo mwaba musangiye ubwoko ibyo ntibibahuza kukwamagana bakuzuza ibitekerezo byawe kuko utavuga n'umwe nabo wayoboka ibitekerezo byabo nubwo mwaba mudahuje ubwoko mugakorana nanone ariko hari igihe abategetsi bikanga ko abo badahuje ubwoko bashobora kubambura ubwo butegetsi bagakora nk'ibyo nabo bakora bityo bigatuma bahungabanya uburenganzira bwa buri wese badahuje ubwoko kubera ubwoba bwo gutinya ko ibyo babakoreye nabo bashobora kuzabibakorera ibyo byabayeho cyane igihe cyose bamwe mu mpunzi bagabaga ibitero mu Rwanda no kuva muri 1990 intambara ya FPR Inkotanyi itangiye kuko ubutegetsi bwatangiye bwishisha umututsi wese buvuga ko ari ikizu cy'Inkotanyi abatutsi barafungwa barasenyerwa barakubitwa barahigwa kandi baricwa amoko ya politiki siyo aranga abanyarwanda aba mu mitwe yabo kandi ntavukana nigeze kugera mu kiganiro cyerekeranye n'umubano mwiza w'abanyarwanda tuvuga ibya amoko ya politiki noneho ntanga ubuhamya kuri imwe mu mpamvu zatumye nshyiraho uyu mushinga nuko nsobanura muri make imibereho yanjye kandi mvuga ko nifuje kumva impamvu ya bamwe mu barokotse itsembabwoko ry'abatutsi bariboye ku bahutu bazi neza ko batigeze barigiramo uruhare ndetse bamwe barabafashije kurokoka maze gutanga ubwo buhamya umwe mu bari aho warokotse iryo tsembabwoko wari umaze kwivuga ko ari umututsi arambwira ngo sindi umuhutu sindi n'umututsi ndumvise ndikanga ni kubera ko nta shyaka rya politiki ndimo atoreraho niba ubonye ko ntari umuhutu simbe n'umututsi rero ni uko nawe utakiri umututsi abari aho bose baraceceka maze bariyumvira umunyarwanda rero nari maze kumubohora ingengabitekerezo y'ubwoko yari afite mu mutwe we ibyo byarantunguye kuko ari we muntu wa mbere wari umbwiye imbonankubone icyo atekereza kuri jye ku byerekeye amoko kandi akabiyumvira hari abandi bantu benshi bumva namushimiye ko nibura we atarebye isura yanjye cyangwa ngo abaze amoko ya politiki y'ababyeyi banjye noneho anyita umuhutu cyangwa umututsi ahubwo yavuze ibyo amaze kumva ibitekerezo byanjye n'ukuntu nabayeho amaze kundeba mu mutwe kandi ntiyambwiye ko ndi umutwe ariko azi ko ndi umunyarwanda ni ukuvuga rero ko umunyarwanda yemera ko hariho abanyarwanda badafite amoko ya politiki ikindi nishimiye ni uko maze kubohora umunyarwanda ubwo buhamya bwashoboye kumvisha abandi bari aho ko n'undi munyarwanda uwo ari we wese ashobora kwibohora ingoyi y'ubwoko yemeraga kandi bitamubujije kumva ko yarokotse itsembabwoko cyangwa ubundi bwicanyi ibyo byongeye gushimangira ibyo muravuga ko amoko ya politiki y'abanyarwanda aba mu mitwe yacu kandi tutayavukana uwo munyarwanda amaze kuvuga nawe niko abyumva byumvikane rero ko kimwe n'uko nta bwoko bwa politiki bukwiye kumva ko buri hejuru y'ubundi kuba hari abanyarwanda bumva ko batari abahutu ntibabe abatutsi cyangwa abatwa ntivuze ko ari hejuru y'abandi bemera kandi yumvamo ayo moko. Abanyarwanda twese tugomba kureshya imbere y'amategeko. Muri uyu mushinga nemera ko uba umuhutu, umututsi cyangwa umutwa, kuko bakubwiye ko ubwoko bubaho ngo butangwa na se w'umwana ukabyemera, kandi barakubwiye nanone ko so ari umuhutu, umututsi cyangwa umutwa, nabyo ukabyemera kuko wari ukiri muto utaramenya gushishoza, kandi bumva ko ibyo ubwiwe n'abakuru ari ukuri. Uramutse utabyemeye, icyo gihe nta bwoko waba ufite. Uramutse utazi so wakubyaye cyangwa utaramenye ubwoko bwe kubera impamvu zinyuranye, ntiwanamenya ubwoko ufite. Icyo gihe nabwo nta bwoko waba ufite wemera ko ari ubwawe, kandi ntibyakubuza kuba Umunyarwanda kuko bitakwambura ubwo bwenegihugu. Biterwa rero n'ibyo wabwiwe kandi wemeye, noneho bikagira ingaruka ku myifatire cyangwa ku myitwarire yawe. Ndemeza kandi ntashidikanya ko hari Abanyarwanda benshi batari Abahutu, batari Abatutsi, ntibabe n'Abatwa, kuko batigeze babwirwa icyo bari cyo ngo bemere ubwo bwoko. Anatangira kugira nk'urubyiruko cyangwa kuko bataramenya ubwenge abana bakiri bato, bityo ayo moko ya politiki akaba atari mu mitwe yabo. Abo ubabajije ubwoko bwabo bakubwira ko batabuzi, cyangwa ntihagire n'icyo bagusubiza kuko baba bataragira uko kwemera ngo babe abayoboke b'ingengabitekerezo yabo. Abanyarwanda batigeze bacengezwamo ingengabitekerezo z'amoko ya politiki n'ababyeyi babo, abarimu, inshuti zabo cyangwa abanyapolitiki, abo ngabo ntibashobora kuvangura ayo moko. Niyo mpamvu abanyapolitiki bakoresha urubyiruko bakarukongezamo ingengabitekerezo z'ivanguramoko iyo bashaka gutanya Abanyarwanda. Amoko ya politiki rero abaho kubayemera, ariko kubatayemera n'abatayazi ntabaho. Murakoze, ndabashimiye.
Mutima mwiza wera urukundo, Mana yacu wowe utaha i Rwanda. Urukundo ruzira gusiga n'umwe, Nyagasano ngera urutuburire. Duhumeka amahoro n'ibyishimo, twibagirwa ibyago twagize, uduhe ubuzima n'umunezero bigaragare. Kuki tutaba abanyamahoro, kuki tutaba ab'urukundo, n'umunezero be wagaruka. Abanyamahoro.